shaba. Na 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 malingo.
It's just a pack.
Big fat na malingo.
Hey yo, my boy Metro.
Muli chinyake mwaiwe. Wakalenga iwe yawe wakaweza kunide wakaweza kunide
uye naenda baby na tatal soko na nalama baby super manawa ngani za uko ne uko msuka manawa kamba nawa
uye naenda baby na tatal zanda la mazuma panga nao kani za mabo mazuma vela nao vela nao diwe kazi o beba.
Manava, dadavani, wakumanya na sangamnyani. Barije wanga poka akankani, ne. Akakarenge ndaramazani. Let me say it again, she would chop my money. Akomangati uchi mujizungu hani. Aribenza kena, pangaone kebe. Katupiko sarara, karibe mabambu. Akamama tulira mano arime. Ena owona akutindi kakali dwe. Ama chita kumveka ule mumu malanguli dwe. Mavali dwe, kaende dwe.
Iwe kazi o beba.
Cause you give me peace, mom. Me with you is where I wanna be, mom.
Deep in it, baba, I won't leave, mommy. Ooh, yeah.
We and I and the baby, not a dog. So when I love my baby, super man now. Gani zao kukneo kumsu kamba now. Kamba now.
We and I and the baby, not a dog. Sandala mazuma panga now. Kani zama bo mazuma fed.